Ouais mais c'est them calm. What's for them man? A vibes on the beat. A vote for us, yeah.
Yeah. Vibes on the beat.
Want to vote tight on your own want is. Want to vote tight on your own want is. Endora yawe akiam kaya kambe endora yawe. Endora yawe akiam kaya kambe endora yawe. Bisa vitutu kukasemera Thomas Magali kukasemera. Bisa vitutu kukasemera. Step by step yajazane Masimbogo gogo. Ni wakunji chobzano Kulinyo waika. Kuiso bado, kuiso bado Weseleke kusewe. Thomas Magali nyonye kereze. I ask for them man. Want to go tight on your own want is. Want to go tight on your own want is. Endora yawe akiam kaya kambe endora yawe. Endora yawe akiam kaya kambe endora yawe. Ota nyonyo timba hoi hoi. Whoa 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 whoa. Ota nyonyo timba hoi hoi. Whoa whoa. Tuji kolai nani stoke twegonza kibanuye. Tuji kolai nani stoke twegonza kibanuye. Nyobu sabu sabu tuna maunu kwenda oira hiwe. Nyobu sabu sabu tuna maunu kwenda oira hiwe. Wuntu butai to nyobu watiz. Wuntu butai to nyobu watiz. Endora yawe akiam kaya kambe endora yawe. Endora yawe akiam kaya kambe endora yawe.